yiltoɓe jamma fuɗɗiti yildeji muɗum en nder gure mawɗe nder leydi Niger ɗo waɗino ko watto lebbi ɗiɗi nokkuje ɗe fuu no mabɓa to yimɓe yaltina weltawa jamma nder leydi ndi enda Allah e durwude hissude ñaw coronavirus ngu endam golɗo lawol ko horeɓe leydi Niger hooƴi torri sanne sukaɓe latiɓe ka en woni ɓurɓe dillude jamma yaade nokkuje to weltare ibu miye mawɗo sukaɓe yiɗuɓe jimomiteɗo Dijja Arafat ɗo leydi Niger o miccito wakkati gallude ñamede dambanode
ñaw coronavirus o no warumi nino fuu dari golleji ngala nokkuje to weltoto fuu maɓɓama nangude yamde jeego emin tawi capanɗe tati futuro ara reggi wuro a wurtatako ano ni wugandude fa hande min gartayi to min gonno ɗon
wakkati ko gallude ñamede enɗan dammano ni heɓa himɓe hiisa na walla coronavirus ka enɗa himɓe jo en nokkuje to himɓe jahatno gaɗa jaru jaruji mum e ñamduji ka en dukkano ɗum ɓilli ɗum sanne nder gallure nde enɗa kanon woni illul laabi ɗi enɗan hunca joni o kaɓe keɓe puɗɗiti golleji mabɓe Zoumari Ali wodna nokku to ñamte to wite sigogne ɗo henna gallu ñamey o wi wakkati dambiru ndu wanno ɓe anda fuu noɓe gaddute golle mabɓe ɗe
COVID-19 o confinement o
wakkati no ñaw coronavirus o ko nimɓe padda to mburto ndeggo wuuro minen sonnoɓe ñamduji min tampi sanne sayi jonde wuuro bambuɗu wala natana neɗɗo jaha piwaga garta ko keɓa guineji li'o amma jonɗo ko nokkuje to ñamdu sonneto ɗen mabɓita miɗen ɗon tefa ummitade gam min tampino nden fa
lawol arzuku ko laati ɗum bonini sanne ɗo filla ko darto laabi ɗi koƴƴaɗe fa himɓe hiisa coronavirus himɓe hawjiɓe nokkuje weltare ɓe endan kulle ɗe memiɓe fa eley galleji mabɓe sanne yerno Zoumari Ali laatiɗo kañum jeyi sigogne ɗo gallu ñame
aɗa jooɗi lebbi foti wuuro a wala aɗa waɗa fey gotum na ko sukaɓe puɗɗi hafadema an bo wunoɗo wurtade illu yamde jeetati subaka jaaha to connata ñamdu sai yamde ɗiɗi ma tati seni ceede no naata ko garta ko a wala to jaata
ko laati ñaw coronavirus ngu endan no ɗonno naata sanne leydi ndi ɓe puɗɗe ɓe kula kula yala wita kasenna gallure nde endan dambe ko ƴeewa e dow himɓe kemenayi e capannayi e jeɗɗo sappo e tata won ko tawɗa ñawngu endan ɗo gallu ñamey keñannoni.